yebe, wana okute weho. Darling, wata okute baby, akaweta kateke kumkondo kwo.
Me jalo de mwewe de de, ajeno baby jemiro kenyu wewe de jalo. Piti jalo yoma mind, aliku kwata kwa mufida konda ila jalo. Nataka niwe nawe kila siku ya kalenda, bamiunyi bako imba mbono jagala bulenda. No neta mkwano yewe naronda,
take mkono kwa dali, wana ukute wewo. Bebe, meza ukute jowa naka wetanga teke mkono kwa.
Nawana wana nyono mkwane wonga, wadire mkugamba kate na ukamba dadiho. Mami wapaganda wapananga papita mko, narina bode jowa na ya kwako. Nasura uwindo weza baku kwa nako, ina aboru gande mikwano na bako. Jagala mje wakamulia wikokoko, mwagala na umana wana bona. Kampala na mwe kubigi banana kule kubigi butina. Mwagala na umana wanabowa na mtuwala. Kampala na mwe kubigi banana kule kubigi
butina. Dali, una ukute wewo. Bebe, nyeza ukute jowa naka wetanga teke kumkono kwa. Dali, una ukute wewo. Bebe, nyeza ukute jowa naka wetanga teke kumkono kwa.
Shake your body body, kama gwe baby baby, shake your booty booty. Love you ni nanene, shake your body body, kama gwe baby baby, shake your booty booty.
Yebe, wana okute weho. Yee, dali, wata okute baby, akaweta kateke kumkono kwa.
Mwagala na umwana wanabo wana mtuwala Kampala na mwe kubigi banana kule kubigi booty. Na pakishi muvandana, mashu muvandana, sani si muvandana, chesita muvandana.
Mubandana.